for mylovesandmusic.com.
Naliluile ndaipusha ngana isanga shani pano mitena nalijulile ndaipusha mumano yandi uchekote mwenda na mana ngula chilumba kutampa nalitampile wino lelo mushila na luba nanilombele tata sejeni nanilombele kafwanga fweni nanilombele tata sumbuleni
Nalenda nensoni
Oh, ukukana ishiba Mwalinka kula, mwalinte mwa Ikifine Umuse wanya nalendele Kuishi nalienu tata Yet still you loved me Mulimwe Sango mweo Ni mweshe lando mweo no mumi Ni mweshe lando mweo no mumi Ni mweshe lando mweo no mumi Ni mweshe lando mweo no mumi
mylovesandmusic.com.